is Buguza.
Vera now
Mukita empty tena Kutoka Mumbai
Buguza no DJ.
Jamani mapenzi Mapenzi ni kitu gani yoyo Mapenzi Aloyazisha ganani yoyo Hare 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 Ham to dil se hare 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 Ham to dil se hare Yani kikumbuka hivyo nabia Nikamuami nikampangia ya Kani titi ukwa na furaya Nabia kujari mumivu na yopia Sawa Nimekubali Sawa Nimekubali Nisha mungu wo Yeah Whoa Best is on the family Siku zote mbuyu wanza kama mchicha Siku zote pesa zipo zinatafutwa Siku zote mkweli ndo anapuuzwa Siku zote unapopenda ndo unapomizwa Yani kikumbuka livyo nambia Nikamu amini kampania yania Kani chiti kukwa na furaia Nagila kujari maumivu na yopitia Sawa Nimekubali Sawa Nimekubali Nisha mungu wa
Nimekubali
Nimekubali